yande joy no wittodi e min tagi sappo joy on galan dow dana studio kalangu nani habaruji dinni e fulfulde di min Oumou Oumar janganta on yare ko e kibaruji men deni onon mikitoni Abdou Danneto hano mo tawader horobe jingano e bibbe leedi noni be mo maradi mo tawader jungo dum do wadi hande subana o yahi wuro juuju de be ki o ya warta sey tati e lewru october ni keptol golno wurtinti non dar ko ƴewata bi en ni hano wuro shi min dur non ni no soppirde leedi Niger non ni dum do wadi ni hano company gonko singa non ni no watta sollare de no waawa dambe hano bibbe satarma do ko ƴewata fi cellal balli mabbe dum wadi kambe do be jaccake do fi on don yewtere men pindino hande yaratani min nan walam de region mo Tillaberi dum do hano dungugu hitane hikkagu no hulkini dum do ko wadi dum kan woni layre natuni har ko ƴewata on ko waddi yoro dum do tokkom min on nanan pittol haara da kibaruji men jinganowo hano ɓiɓɓe leydi mo maraɗi Abdou Danneto ni hande subana ni o yarama hano suudu kiite non ni mo maraɗi dow nangol gol o waɗana non dow fi haala ka natuka non ni caka makko e hoorejo jandermaɓe non ni mo Tesawa haala wali siyal kal o haali siyal goɗungal hal ceede dollar non ni haala ka lataki gonga no bi en tumuɗo o yarmo kas o haali non ni Lawali Boube moro tapo non ni mo maraɗi o fantini jadimin Mohamed Mamman.
Nous sommes confiants que l'affaire va être
portée. Mi lanini se halaka yottinama yeso kitotobe kitobe endan tokka labi sariya gongaaji di sedi tokkama do fu neddam hewtan tan hore mudun non illum on nanga warre joni semi jeyo e demo fumin tan mo wodi sembe hakkilma kono wali sabo o wi dun do hun non ko wono tokki lawo mun yaade sikka do fu wala neddo fu kaalowo naadu dartodo fa durwana bibbe leedi to fu on don no latono hore be sadda kina on daare no wada midin lanini suudu sariya maradi no goldira gonga ko do fi hon non endan sakofa sebe ama jingono be bibbe leedi non endan
ce qui regarde effectivement la lutte des acteurs la succession
kepto so algol ni ya han wurto tati e lewru october non ni lewru waroru non ni nane darton dum doni hano kirsale ni nane bi fijo durobe non ni wadama ingal ko wada ingal non ni horejo kawji do e tabbitinde hano jonde jam non ni o mittintini himbe dow ko o woni no wadda hano rafi denaku der leydi Niger non ni general Abu Tarka o fantini dow fi hano denaku leydi Niger non ni ko buri wadugo on kan won dow ko ƴewata fi hano kedi di kedi leydi men Niger nani ko Moussa Mamman waddi.
Les défis auxquels nous faisons face.
Chabale tawde den hande de enda fujjoena nani go ka har mali fedde aslama kunde saharawi kanyum woni ko wono torrido enda sabu adi himbe meden farbani bangu ayeru ina tase abala gam batte wadde konuji di dun sabe be keba habbidande wakkat me mu wadde hippitere en ji hippitere be ganno tongo ko wotti himbe sappo en jeddo woni ko be barton endam nonon ko na hippitere wande to ina tes ko buri nogay woni ko mayi fara lawol Nigeria gadu go kay hedede difa Boko Haram no nafto no wada gacce lebbi jeego warre jonim region mo maradi dondu hono fuddama no wadde guykaji e tetereji kanyi diwtagol lumobe kanyu e durobe non har libido do kondan al rafi tokkude labi potal joina di endan rafi wattude sembe gam warturde denago to endam beyditi
de l'absence d'une résolution du conflit par la force.
Do fi ano nyibol nokku to lanaji piroji noni modir ku soppirde leydi Niger wadi ni company cingado der wuro cimindur noni gondu kiloji tati e durku sollare de wonno wattana himbe wuro ben no wawa fodugo sadarma farfi cellal mabbe cellal himbe cakantaraage den no Mahamman Nur Sanusi goto do kalobe do inde hano himbe ano cimindur noni umo tawado fa han kasen der jinganobe bibbe leydi noni tarnar fuday yewtidi e makko.
Cette carrière produit des impacts négatifs.
No kure wonane no wasede no waddana himbe sadormaaji kanyi du gonno kuljina himbe cakantaraare den denne company kebudo gadol golle de der jipporde lanaaji piroji no haani sottina no kure mu yaha tefo ton to gelleje himbe gala dunduta himbe gonno jama he makko company o du nyauta himbe nyaube dalila basol no kurete o mojina du nokku fuuto boni der cakantaraaje den gam miden godi eto go loktorore shimin ndu waɗi holli ko basol nokkure de no wawi nyawni himɓe. Ɗum ndu saabi komin bindani ministre kawjiɗo filla ladde e jaahe, wala ko o jaabi, amma miɗen keɗi
dow laawol gotolgol ni. O memi fedde dartinore hakkeji ɓiɓɓe adama noon ni e natowo hakkunde hano haala gonka caka leydi ɗin e himɓe leydi noon ni. Fedde hawjine e fi cuɓaki seni noon ni dow balla fedde duniya oni noon ni bangal rewɓe noon ni hawtede e fedde waddone balla dow fi cuɓaki. Kamɓen do kamɓen waddini hano talki dow fi hano giɗuji himɓe noon ni rewɓe e worɓe noon ni no dara hano sukaɓe do ummatore e gonduɓe laruji noon ni. Dow ɗum waɗi seni ni hano hoddiri accata fay goto noon ni dow fi hano golleji ko watti yeso ko dow fi cuɓaki nan nani ko goto nder rewɓe hano maɓɓe haltin noon ni debbo indirteɗo Albertina noon ni Dieter Barg. O haalini Moussa Hassan Diadimi.
Le Niger est en train de commencer. Lady Niger, no siriyade cuɓaki ardotoɓe ɗum har hitane duuɓi ujunaje ɗiɗi ilaso yaade duuɓi ujunaje ɗiɗi ilaso e goo, amma illa joni sigila o fuɗɗa. Misali binnol inɗe himɓe dow dewtere cuɓaki gam waɗan deɓe carte beauté. Seyni fedde leydi mawne singade gam hawjo cuɓakiji ɗin no tittinkini pelle IFAS e oni fam kan en duno ɗonno ballira ko watta cuɓakiji ɗin golle mum fuu gasi. Rewɓe du gaɗanama karti wotto boto seni no yiɗi du to ɗum feeri nder caka himɓe. Gande ni Allah waɗi cuɓakeji ɗin waɗama to foɗu foɗu fuu natu caka himɓe politique leydi rewɓe yaade worɓe.
Gaɗa lewru ni ko golle hano baylol permin jaman on ko wonno waɗe noon e darnama. Golle ɗeni no fuɗɗete altine 23 lewru septembre noon ni to nokkure ittanani hano gaɗol talkiɗi noon ni nder galluñamay e nder sarwusuji kawjiɗi e fi hano jahale noon nder région ñiji ɗin noon ni. Andinore de ministre kawjiɗo e jahale leydi wurtini Yasin 15 lewru septembre noon ni ceede joɓateɗe ko ɗum heɗintine kanwon 1500 noon ni goduɓe hano permis o noon ni kesi ɗiɗo ni no yoɓete hano itte hano desaɗe noon ni ko watta jomum ya heɓa ɗum kandu ɗe jomum yeehi fuu no fama wanɗi noon ni. Fedde leyde duniyaru noon ni hawjine e filla hano kalisi noon ni FMI noon ni lewru juin utitane ɗum ine 15 noon ni wurtini andinore Yasin dow lawol habaru mum noon ni dow fi leydi Niger waddi filla jaynari e hano neɗɗalan gaɗol hano kulle dow fi laabi sarusigi noon ni ko waddi hano caɗali dow fi hano maragal noon ni. Talata mbiyen ni Talata Abdou Bahar o fantini dow fi on ɗon.
E nder talkuru wurtindu 13 lewru juin duuɓinaɗe 19 fedde leyɗe duniya hawjinde filla kon darto jawdi wi'i leydi Niger heɓi ɓeydade sanne goka e dur duggol e jeynari e laamorade gongaku. Yerno ɗerengol holliri duuɓi cakatiɗɗi endan leydi Niger heɓi ɓeydade sanne e wattande sembe dur duggol e jeynari. Laabi kewɗi hooƴama gam majjum kanon woni laabi ɗi keɓay gadde no haniri Allah saɗorma ko tawa nder muɗum. Ele wiɗagol ko waɗa holli hono jeynaru ndi endan fa hande no heddi saabu ɗum fuɗi ɗum waɗi ɗaɗi. E dow fi laamorade gonga ɗon dukon no woodi ko hori ko hani waɗe no dara laabi koƴanoɗi illuhita 1996 laatiɗi galano golla hande heɓe sembe majjum yaare yeeso. Fedde leyɗe duniya hawjinde filla ko darto kalisiji hollaynani jaccereji ko waɗi ele filla ko darto dur duggol e jeynaru ndi endan.
Ko watta sukaɓe hano gonduɓe lebbi 9 fa yetto duuɓi joyi noon ni kamɓen 2023 goni no gaɗane tugal noon ni ko hisintaɓe nyawu ano duwoji noon ni nder wuro Tagazar noon ni département mo Belleyara région Tillabeeri dow balla hano gomnati e himɓe balloɓe noon ni tugal ngal ni fuɗɗama 15 lewru hano septembre duumo gonɗe nder mum noon ni. Ko watta hano jeɗɗire kamɓe jahtoɓe gaɗa ɗum wakkati on ɗon ni Hajia Hadiza Sumaila noon ni kalo do inde loctoro denni mo Belleyar noon o fantini jaadi min Saydi Abdou windi tan.
Duyoje nyawu bonguno gu sattata e suka igu nanga suka pamaro de nyawti lowaka igu wawi wunnimo na waddandemo saɗorma ɓurɗam bunna tawte faɗu yottanomo e mayde. Ɗum ndu saabi ko gonnati waɗi sigila tugal gal dar leydi leydi fuu ngal waɗanta cukaɓe lebbi jeenayiɓe yaade duuɓi joyiɓe département Belleyara cukabe ujunaje laso ikeme dido iworonje dido men gidi wadande tugalgal denne innirabe sukabe durwa sukabe mben keba tugalgal banyeje den der mube no wodi wattabe jilo gadana cukabe tugalgal bolun dugal wadete sadorman fuduno gal waddanta sukabe
yamu koyne saforo asinda lebu kulu
waɗi labbi ni dow fi hano sigilaji moƴƴinol gol mairie mo Gaya wonno waɗa dow fi hano moƴƴinol wuro gon nonni no nder majji nonni golleji ɓe gatti yeeso hano moƴƴinol hala laabi tawaɗi nder commune maɓɓe ɗum do waɗini maire Hamidu Adamu nonni o wi hakkikani golleji ɗi ko gono gaɗa ɓe galani ɗo waɗa nonni sembe mum fuu nder jibanani mbiyani nder jawdi commune on kamɓe golɓe gaɗa hano golleji ɗi nonni Fadel Alouni yewtidi e makko.
Vraiment à la limite de nos moyens, tout voit que
do bawde ko min tawra ni min gollato do laabi di kanye boli di enda ko min jinni woni himbe wuro do faama golla ko min gomi de ngaddu enda ka enni wonno wadni dum kambe jeedum be tinno dum du konnam fa woda be kawjodum sabu gonga non enda am mairie kany woni yeso kanon woni neddo fu no waawi se weti dar damugal mudum moddina se neddo fu moddini damugal mum a tawan kulli de fudirni don enda dum don non woni murada am jonga ko min jinni himbe paama moddingol gallurde enda kambe wonno wadni dum gal mundu konda ni wono ciede ko mi gomi ni moƴƴinir dum fu ciede mairie no endan neddo fe goto kaymi hunde fu tafo
on n'a pas eu un partenaire qui a une seule fois intervenu sur les voies là en termes d'assainissement studio
kalangu Gaya do radio faraa
lamba chapande jenay toppere e tati fm tesawa
do radio tarmamwa lamba chapande jenay jeddi toppere joy fm
birnin konni do radio niya
lamba chapande jenay jeddi toppere joy fm belle yara
do radio dallul lamba chapande jenay e jeegom fm studio
kalangu nonno ni min garta nder suudu haala yewtemen pindinol ni hannden min jaccata ko nani dow ko ƴeewatta hano dunngugo hitaane hikka ko wuro walam nane mbiyen leydi walam nonni région Tillabéri hano no hulcini hitaane hikka de nonni no hoorejo Sarusi Demal mo département on haaliri wiide ni layre toɓo keɓaɗo waddini hano fuɗɗari hano dunngugon waɗini hano ci e gonno woodi saɗɗarma nonni har ko ƴeewatta hano no tawra e yooro nonni e ko nanndi emugal toɓogo heɓiraka de ko yaawi ɗum waɗini wakkati on ɗon ni o fantini min nonni mo iye Ana Adamu Bohari nonni o fantini Iliyasu Gumandey.
Nous avons la floraison, ça c'est le stade le plus avancé.
Far gawri nokkuji gon don wada bumanga do hember tati won ko heba der gure jetati nokkuji gon do konna gawdo no sawta no do hember wadan sappo e tati nokkuji gon don fiya jokke do hember wadan chapande joy e jenay nokkuji goddo konna jo fo no ummo e do hembere nogay e joy far mbayer to won fiya jokke wattana do hember chapande joy e jeegom nokkuji gon no ummo jo fukan do konna do hembere wona chapande nay e nay far ko darto nyebbe no tawa do hember pande jeddi e go'o nono no kuji gondu kono jo fono lanya do hembere e nogay e jenay sen taama ndiyan dan hinneken toba fayotteke chapantat lewru septembre to fu do hembere gesi jeddi fu wadoyta hunde fu to watto sedda kala do hembere wadan chapande nay e nay e do hembere to waay wadde ko burti sedda wadan chapande nay e jeddi ko woddum waawa burde do gesi hembere gesi didi commune mo dingazi gure sappo e jeddi a wayna e der babbadde lewru juin chagal ko be aawi sey hokke re wadi sanne fa autorité mabbe ko be awno fu mbaati dum waddi dum jonka ko be aawi dum gafeje mabbe jom fu wonno ummo gawri wonno ummo sappo joy lewru septembre wadi ta goddum gadenda
le milki au talage actuel ne peut pas quand même donner quelque chose
de handen noy filla kulle bangoje no bonna gese den
la situation plutôt sanitaire
far don endan elule lewru out ko wobbe ngari naati e nokkuje godon har simiri kanyo tondi kiwindi hectare uji kebde chapande jeego won ko wobbe den naati hinina bonnina autorité ji din hectare je hembere chapande jenay kanka e wadnaama safari gassi no kuje goddo keddiɗe ɗum yimɓe amin no goni no golla ɗum wakkati mo kalten
les traitements aussi sont en cours sur le terrain
rafike ƴoron hakkillo fukkingo nder cakantaraje moɗon haɗi remoɓe gollude nanoy
le problème d'insécurité constitue
rafi ndenagu no woodi ya ko wonno wadda hala demal ngal endan saabu himɓe tingala ɗiɗi on endan eggi nokkuje muɗum en Allah e rafi ndenagu e kono ko wonno wat ton joni toɓe kotto enda ɓe kettaɓe ndema hon tawaɓe tondi kimindi ɓen kaen kay no heɓan taƴo e seɗɗa kala ko heɓoto rema kano wonta haɓe Tillabéri ɓe en dan ka en kayi eɗum woodi sembe faɓe keɓa toɓe gatto demal mabɓe
toni min darnato on habaruji men e fulfulde seeɗa lamɗo holli min jango min gaddan habaruji gom min jottinotuma sayni mbi en ni kirten to jaam hirti
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru do facebook studio kalangu
Facebook Studio Kalango.
No welcome sanne mi do feccide dum.